Boy, yeah. On the
streets on fire.
Two square,
I see ya. Stajo,
Stajo, Stajo.
The majority's favorite rapper. Icho,
Icho,
Icho.
Infumu ya mano.
Yo, Jesus.
The boy, my dito. Nemkulu wantito.
Angelina, Angelina.
My Angelina.
Wapo na pigi na lo Angelina.
Naliku kuila Angelina.
Angelina, my Angelina.
My Angelina.
Wapo na pigi na lo Angelina.
Oh, na, na, na.
Kukabi huma China. Kula China. Huma China katanzula designer. Baby huma China. Kula China. Huma China katanzula designer.
Wapona bigi na lu
Anje
Wose wala kukonka
Anje
Wapona simahu
Anje
My Angelina
Angelina Angelina
My Angelina
Wapona bigi na lu Angelina
Naliku kuila Angelina
Angelina My Angelina
My Angelina
Wapona bigi na lu Angelina
Oh na na na
Baby huma China Kula China Huma China designer, baby, who my China, who my China, who my China, got a good designer.
Twinkle, twinkle, big booty star, shining much brighter than Zuba. Beautiful face, like your size. Indeed, yeah, guy, but why? And I feel much cooler when you hold it tight. Yeah, I'm loving the way that you hold it down, the way you shaking and twerking your booty. Yeah, girl, number love and respect for you. Indeed, I'm any fool not your wife. Beauty so natural, stenge you slay. Boo, show me more now, show me more. Your love is unlimited, so show me more.
Angelina, Angelina.
My Angelina
Wapo na pigi na lo Angelina
Naliku kuila Angelina
Angelina, my Angelina
My Angelina
Wapo na pigi na lo Angelina
Oh na na na
Baby huma China, kula China Huma China katanzula designer Baby huma China, kula China Huma China katanzula designer
Angelina, takuwa na umbe Angelina Nga washo mutimo la kubauka Nga washo mutima ni kumkumku Piribuka, piribuka Angelina Mbone komuza na obe Angelina Takuwa na umbe awe oh. Fwenkula baby, fwenkula Fwenkula mami, fwenkula My Angelina
Naliku kuila Angelina
Angelina, my Angelina
My Angelina
Wapo na pigi na lo Angelina
Oh na na na
Baby huma China, kula China Huma China katanzula designer Baby huma China, kula China Huma China katanzula designer Angelina
The majority's favorite rapper
Angelina
Stajon Icho, nalimona pwa magelo wa mama ipune misana Nomba paribonzi Angelina mwanji wapusana Niwe wopjende fwayo tuba nube na tukana Nechichivele shala tukalenga na tukana Angelina walimfulu nganya tompwe Walinjibilo mutima niwe pompwe Kuna lilo kusha pantufepyo susha Olo niwe wantampile sompwe Angelina ndakufulu kana ngwe poli Ulikisabu njila kumono mkoli Nganala alelingi ndakulota koshi Shibili minifi wakuleta Oh
Angelina, Angelina,
Icho,
my Angelina,
Wapo na pigi na lo Angelina,
Naliku kuila Angelina,
Angelina, my Angelina,
my Angelina,
Wapo na pigi na lo Angelina,
Oh na na na,
Baby huma China, kula China, huma China. shaina katazula designer baby uma shaina una shaina uma shaina katazula designer
Angelina Estin studio
Angelina
wake up
hey yo Garrett Evaristo Ntwima Tita Sirimu Boloko
Agat
hey yo Spike Mr. Brian
Commander Mujomba, Ella, founder Parusaka.
Another point.